Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunzi, muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika Washington DC. Muri kumwe na Jean Diane ni nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mukunda mucumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi. Turabara mukije abatwumva bari mu burere butandukanye b'u Rwanda, muri ko mutwumva ku 104.3 ni FM y'ijwi rya Amerika dusamiraniramwe mu gihugu cyose cy'u Rwanda, Uganda mu karere ka Kisoro, naho nyene muratwumva tanko manzi turi kuri FM 88 n'ibiti cenda ya radio ijuri yobora ku isi hose. Turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com, adresse ya Facebook yacu, YouTube, Twitter na Instagram ni VOA radio yacu. Ikaze muri sanga ino munsi
muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala, Uganda.
Ngiye ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Muri sanga yuno munsi rero nkuko mwabibonye ku mbuga ngurukana bumenyi zacu zitandukanye, nabatumiriye umunyarwanda kazi Barbara Umuhoza ayiruka kwandika igitabo yise Shaped. Barbara muri ico gitabo aragaruka ingene yashoboye kwiyubaka biciye mu bitandukanye yaciyemo kuva akiri muto kugera ino saha, yaciye muri vyinshi, yahunga aho ye mu Burundi, yavayo aja Uganda ahatandukanye. Barbara Umuhoza afite imyaka 36, ni pasteur, ni umusemuzi yabigize umwuga, ni umuhinga mu byo gutanga amakuru, ni umenyeshamakuru, arafise ivyo akora ku mbuga ngurukana bumenyi ziwe zitandukanye araza kubitubwira, ni umugwiza tunga, afise uruganda rukora amabuji amotesha amazu, urwo ruganda rwitwa Lasia Scented Candles, akaba afise na sosiyete ikora mu byo kumenyesha amakuru yitwa Ecla Communications. Barbara rero ikaze ku ijwi rya Amerika kandi wakoze kutwemerera ko tuyaga ukinjiza mu buzima bwawe imiliyoni n'imiliyoni z'abakunzi bakurikira ijwi rya Amerika. Sicoroshe kugururira ubuzima bwa abantu bangana gutya. Ikaze ku ijwi rya Amerika Barbara.
Murakoze cyane Diane, murakoze kumanya mu mpaye.
Kumeze gute ngaho i Kigali mu Rwanda?
Meze neza i Kigali, turakomeye.
Hambavu yo kugushimira ko utwugururiye ubuzima bwawe kugira ngo tukumenye byimbitse gusumba uko abatandukanye bakubona hirya no hino. Ndanagushimira ko wahaye ijwi rya Amerika kopi igitabo cawe, naragisomye ndagisubiramwo. Ni igitabo ugisomye atabura ko umuntu atigira na gato. Imbere ko tuja mu cacu vyo bitandukanye, Barbara, icyumviro cyo kwandika igitabo Shaped cavuye he?
Ntangira kwandika ntabwo natangiye ntekereza ngo nzandike igitabo. Mu by'ukuri ndabyibuka twari muri lockdown cyangwa se guma mu rugo muri covid igitangira mu Rwanda muri 2020. Noneho hari mu kwezi kwa gatatu twisanga turi mu nzu tudashobora gusohoka, isi ntabwo yari iza hirya, nta muntu wari uzi ngo bizarangira, nta muntu wari uzi ngo tuzasohoka, nta ejo hazaza umuntu yabonaga. Kugira ngo rero mbashe gusunika iminsi, kugira ngo mbashe kuguma meze neza, navuze nti reka ntangire kwandika ibitekerezo byanjye, nandike ibindimo mu mutwe mu mutima. Nuko ntangira kwandika ari dokima, ariko nko kwandika ibitekerezo atari atari kuvuga ngo ndashaka kwandika igitabo cyangwa ngo bizarangira ari igitabo byatangiye ari drafti igitekerezo
hama icyo gihe wandika ibinyuranye mu buzima bwawe wari ufite intumbero y'ibyo wandika ibiki muri rusangi kugira ngo uzove muri ibyo bitekerezo birinde bishika ku gitabo byagenze gute
ukuntu rero byaje kugenda natangiye nandika urebye na natangiranye na chapitre za nyuma z'igitabo cya Shitwe noneho izo chapitre nziha inshuti yanjye irazisoma nanditse ndibuka nanditse page nk'eshanu mu munsi umwe mbihaye inshuti yanjye irambwira iti ati baba iki ni igitabo ati ahubwo subira inyuma wandike ibintu byose wibuka amakuru yose wibuka ku buzima bwawe ukuntu wavutse ukuntu wabayeho ukuntu wakuze subira inyuma noneho ubihe umurongo ubihe structure aba ariyo ukurikiza dore turi muri lockdown nta muntu uzi igihe azasohokera nta muntu uzi igihe bizarangira hanyuma turebe niba bizavamo igitabo ariko ibintu bifite potensiyeli yo kuvamo igitabo subira inyuma rero ntangira kwandika ubuzima bwanjye ariko ntakubeshye byane ntabwo navuga ngo nzaba umwanditsi w'ibitabo mbura n'ibintu natekereza ko nshobora kuzakora ngeze nk'imyaka 50-60 mbaye umupasiyone nuko biza gutangira bifata umurongo gutyo birangira bibaye igitabo
turaza kubigaruka ko Barbara iganiye muri isanga ubundi ku ijwi ry'Amerika turakunda ko duha umwanya munini abakunzi bacu akaba aribo babaza gusumba twebwe turasite benshi baturindiriye baduhaye amanimero ya telefone reka tuje ku mirongo itandukanye yacu tubanze twakire abaturindiriye turahera kuri Rurangwa Emmanuel uratwumva
Hello.
Uratwumva Emmanuel? Emmanuel uratwumva? Turumva na Emmanuel muhinga bw'ivyuma tari kuratwumva muhinga bw'ivyuma batugeragereze babadukuye ko abo biriko biratuma bijwangarara cyane kuko turumva tutariko turashobora kumvikana nuko rero Barbara mukwinda ko duturabandi ku murongo wa telefone wicaye uratanguye uzurandika ibitandukanye hama biravuyemo igitabo wagiye gufata intumbero yo guca wandika ku buzima bwawe ryari hama kuki wanditse ku buzima bwawe imyaka 30 nini
yego icyo gihe nari mfite imyaka 34 ntangiye kwandika mpera ku itangiriro cyangwa se uko ubuzima bwanjye bwatangiye ibyo ababyeyi bambwiye ibyo nibuka uko nakuze aho twanyuze nubwo kuri iyo etape cyangwa se aho ngaho byari bitaravuga ngo ibi ni igitabo tugiye gusohora ariko ndangije kubyandika kubishyira ku murongo kuko twamaze muri lockdown ngira ngo amezi nk'abiri cyangwa atatu hafi atatu ndavuga ngo ibi bintu mfite izi page icyo gihe nari mfite page 90 kubera ko nabihinduye akazi nahise mbihindura akazi ndavuga nti sasa kugira ngo mu mutwe hagume hameze neza numva ko mfite akazi nkora reka njye mbyuka nandika nk'umuntu ujya ku kazi ariko afite akazi ko kwandika noneho ntangije tuve muri lockdown za page zose zitandukanye ngira inshuti zanjye nk'ebyiri eshatu zitandukanye barazisoma barambwira ati ariko ubuzima bwawe buri intereso buri interesting ni ibintu wasangiza abantu bagasoma bakaba entertained bikabashimisha cyangwa se bikabafasha bikabahugura bikabaha no kwitekerezaho reka ibi bintu tubihindure igitabo aho rero dusohotse nko muri lockdown ya kabiri kuko naranditse iya mbere n'iya kabiri bigeze nko muri October gutyo November nibwo twavuze tuti ariko ibi bintu reka dukore proje y'igitabo byitwe ko ari project turimo noneho turimo kwandika igitabo tugiye kwandika igitabo nta kindi tugiye gukora nibwo rero iyo process yatangiye kuvuga ngo ibaye igitabo ariko njyewe nandikaga mvuga nti mfite akazi nkora ntabwo turikire ko bizaba inkuru kandi icyo gihe nanjye ubwanjye navase ko ndi mutoya se nanjye se dasohora igitabo gute ariko abantu bose mpaye manuscript bakagisoma bati iyi ni story ni inkuru yo kuvuga wayivuga
ego ni nkuru jene ndakivuge ndagize amahirwe na yaragisomye uratahura ibitari bike kuri nosi uratahura wiroranishije ko nawe nyene ugatahura ariko nko muri make gabafaha harabakuzi ku biganiro vyawe bitandukanye harabakuzi usemura kwa gitwaza n'ahandi hatandukanye ubundi yo nkuru y'ubuzima bwawe uwo yivuga muri make ku bwawe uwo yivuga kwiki nkuri muri mu gitabo ntugusaba kuvuga byose ariko uhonje gato kubatwumviriza Barbara ni muntu ki atwibwira gute mwico gitabo
Barbara ni umuntu ugizwe n'ibintu byinshi Barbara ni produit y'ibintu byinshi ni produit y'ukuntu yarezwe muri famille ni produit y'ubuzima yabayeho ni produit y'ubuzima yabayeho yibana i Burayi ni produit y'ubuzima yabayeho agarutse mu Rwanda ni produit yo kuba umukozi mu rusengero kuko nahakoraga nk'umukozi a temple ndi umukozi full time ibyo nabyo bifite ibintu byinshi byanyigishije mu buzima Barbara imbiha iyo forme nagiraga ngo abazasoma iyo nkuru batazareba inkuru yanjye gusa ahubwo nabo barebe inkuru z'ubuzima bwabo nabo babashe gusobanukirwa ko n'amaproduit y'ibintu byinshi ariko ni ibyo bintu banyuzemo bishobora kubafasha bishobora no gufasha sosiyete kubera ko ubuzima ukuntu twaremye Imana ntabwo yaremye umuntu ngo yibane wenyine twaremye kugira ngo dufatane dufashanye tugendane tubane dukundane tukorane ubuzima hamwe ndagusanga inkuru yanjye yes ni inkuru y'ubuzima bwanjye ariko objective si uko tureba inkuru ya Barbara objective ni uko abantu bahindukira bamaze gusoma icyo gitabo bakagifunga bakagishyira hasi bo bakireba bakavuga bati ese harya ubuzima gye nabayeho bwangize mu ntoki ese ikindi cyo se que je suis maintenant what I am right now how can it help ça peut aider comment byafasha umuntu gute experience zanjye zishobora kugira undi muntu zifasha jewe nasangije experience nke inararibonye ritoya mfite kubera ko ndacyari muto hari n'ibindi byinshi cyane nkiga ndakigira no ku bandi benshi ariko abafite ibyabo nabo ese babitekerezaho ese dushobora kwiga kwa presia ibyiza n'ibibi twanyuzemo tukiga uburyo noneho tubisangiza abandi tutavuga ngo nagize agahinda nishwe n'ibi napfuye gutya ariko se urwo rupfu waciyemo cyangwa se ibyo bintu wabayemo byakwigishije iki ese icyo kintu wize wakimbwira Barbara ese Barbara yabwira Diane ese Diane yabwira Barbara kubera ko Diane nabwira Barbara biramufasha muri avenir ye ejo he hazaza ese nusoma shape aha reka turebe nko mu gitabo nusoma shape kuko muri shape mvuga ukuntu nagiye kwibana i Burayi ndi umwana mfite imyaka 15 ndi umwana w'umukobwa ntangira kwibana ese nk'ababyeyi uyu munsi bashaka kohereza abana babo hanze kujya kwiga kandi yego ni byiza yego ni igitekerezo cyiza ababifitiye ubushobozi ese bafite amakuru y'uwabibayemo ngo ababwire ibibazo biri muri urwo rugendo ababwira ukuntu solitude yo kohereza umwana donc solitude umwana azahura nayo probablement izabyara na depression ese arayiteguye ese yateguye umwana donc shape ntago ari inkuru yanjye gusa shape nayanditse mu buryo ishobora guhinduka inkuru ya buri muntu wese kugira ibintu bibazo nari mvuze akantu gatoya koko biburayi ni isware yo kuntu nagiye kuba ariko noneho gafasha ababyeyi bari kohereza abana hanze by example iyo ni chapitre harimo chapitre zitandukanye ariko objectif ni uko umuntu arangije gusoma shape yitekerezaho akibaza icyo byafasha mu buzima bw'abantu
uko bikose abasomye igitabo urabibona ko umurongo wose uravuga ukadutwara mu ngagara ibitungura iki urumva ko uragaruka mu bwana bwawe kandi bikatuma n'ugisoma yitekerezaho yibaza ati nje kijya gihe nari mu biki nanjye reka twakire Daniel hama turagaruka kuri chef Daniel ikaze ku ijuru ry'Amerika no muri mu gisanga Barbara yaje twamubatumiriye uhereye ga Daniel
murakoze cyane Diane nitwa Daniel nk'uko mubusuzi imperere nyamasheke ruharambuga mu burengerazuba bw'u Rwanda
yego ndi kumwe na Barbara rero akabazo kuri we
ya Barbara na mwigishe rwose no afite akazoza afite umushinga mwiza kandi uryoheye urubyiruko so nagiraga ngiye mubaze mu by'ukuri we ni urugendo rwamubereye n'ibiti bizagaragaye kuko urubyiruka kenshi kugira ngo twandike igitabo ni ibintu bitabyoroshye turumva yabaye umustari ni umugwiza tunga ese mu by'ukuri we yabigezeho ute n'izihe mbogamizi yagize ese mu by'ukuri niye havuye imbaraga zisa n'izimufasha kugira ngo agere kuhageze kuri ubu ngubu uyu munsi
urakoze Daniel ngaho Nyamasheke mu Rwanda Barbara ndagusubije mikro w'ishure Daniel
yes urakoze Diane kandi Daniel urakoze kuduhamagara ukaduha n'ikibazo cyawe yes urugendo umuntu ahera ku busa agera ku bintu bikomeye cyangwa se byizwa cyangwa se bigaragara ko bikomeye amaso y'abantu ni urugendo rurerure ni urugendo runaniza umutima ni urugendo rutoroshye ku bantu biteguye gufata urwo rugendo rwose kuko hari abantu baprefera gufata za rakursi za shortcut njye ntabwo nafashe shortcut ni urugendo rwamvunye ariko navuga ibintu bibiri cyangwa bitatu byamfashije ikintu cya mbere cyamfashije ni Imana kwizera Imana nizera ko Imana yandemye ifite uyu mugambi mwiza ifite n'ibikorwa byiza yandemeye gukora kandi izanafasha kubikora ni donc kwizera gushingiye mu gutekereza ko niyo ngize inzozi iyo ngize rêve iyo ngize ibintu ushaka gukora mpita nizera ko Imana ntabwo ari jye wazihaye izi nzozi si jye wazihaye ibi bitekerezo si jye wabyihaye sasa imbaraga zabimpaye cyangwa se Imana muri ka yanjye kuko nizera Imana Imana yampaye izi nzozi reka sinzibagirwe cyangwa ngo nzisuzugure izamfasha izampuza n'abantu bakwiye kuzimfasha abantu bakwiye kunyumva Imana tuzabigendana icyo ni icya mbere icya kabiri cyamfashije ni uguhora niteguye ijambo no kuko si buri gihe abantu babwira ikintu ushaka gukora ngo bagushyigikire d'ailleurs kenshi nta nubwo bagushyigikira ni uguhora witeguye ijambo no kenshi nagiye mpura n'amano no kugira ngo na shetke isohoke hari abantu benshi bambwiye no hari abantu benshi nasabye ngo bamfashe gupublishinga kugisohora bakampakanira batariko wowe ndibuka hari umuntu w'inshuti yanjye nzi kandi nzi ko afite amafaranga kandi n'inshuti n'ubu turabiseka hari kuri noheli ndamubwira nti wamfashije ukampa amafaranga nkempima kino gitabo ko nigigurisha amafaranga azavamo nzayagusubiza nkakwishyura ariko iki gitabo gisohoke araseka arambwira ngo turi kuri noheli ngo abantu bari gusaba amafaranga ya fanta n'umuceri wa noheli wowe urimo uransaba y'igitabo
haba habagenzi bacane
ati nta soni urasaba y'igitabo wowe urimo uransaba miliyoni zingahe ngo z'igitabo ibyo se ni ibiki ariko kuko nari niteguye ko ari bumpakanire sinemeye umutima wanjye kubabara hari n'undi nabibwiye nti wamfashije tugatekereza konegisiyo zawe abantu twakuramo amafaranga ni ukuri nzayabishyura ariko iki gitabo kigomba gusohoka ni inshuti yanjye cyane kandi arambwira ngo ndakubwira ko ibitabo bitagurishwa iyo bizinesi ugiyemo ntibaho nushaka wigumire ku mabuji wigumire ku bindi kuba umuinterprete professionnel ariko rwose igitabo iyo bizinesi no ariko uyu munsi tuvugana igitabo muri periyode y'ukwezi n'igice amezi abiri shefu imaze kugurisha kopi 500
ni byinshi cyane
kwitegura guhora witeguye ijambo no ntutakaze ibyiringiro cyangwa kwizera wari ufite kuri wa muntu waguhaye heza basi iyo uhora utegereje ijambo no wiga gutekereza inzira zindi ni ukuvuga ngo nimba ntekereje gusaba Diane emiliyon ngomba guhita nteganya nti Diane nayanga ndayakurashe
kwama na plan B mu buzima
ni ibintu nize kubera ko nagiye mbaho ubuzima nk'uko byanditse mu gitabo nta kintu na kimwe cyari plan A mu buzima bwanjye ibintu byinshi nahora nisanga muri plan B cyangwa plan B ni ukuvuga ngo Diane nimusaba Emily akayinyima ntabwo tuba abanzi ntitwangana ahubwo Diane nanyima Emily ndayikurahe niyo ndi bukure desa nabahe abantu batanu bari inyuma ya Diane bampa desa nkagwiza ya Emily icyo ni icya kabiri icya gatatu cyafashije no gukora cyane ntabwo kuko ntabwo nkunda gufata rakurusi rakurusi iyo ugeze imbere uhura na blocage gusubiza inyuma ukongera ugatangira urugendo rurerure
urabivugamo mu gitabo ingene wabaye umuhasla nka mama wawe nawe nyine uvuga ko yari ameze gutya
yes mama yari umukozi nakuriye muri famiye ikora ndakora nta kazi nsubiza inyuma nta kazi nsuzugura nyuma nshaka emilion diane akaba atari buyampe ariko inyuma ya diane hakaba hari abantu batatu bari bumbwire ngo urakubura umuhanda iminsi itatu tuguhe sisamire ndabikora ko njye ndashaka emilion akazi of course gafite kazima katankoresha icyaha kandi katankoresha ibyaha biri against amategeko y'igihugu bitandukanye n'amategeko y'igihugu cyangwa se ibyaha bidahuye n'ijambo ry'Imana ariko ndakora kandi sinjya ndekura inzozi zanjye no kuvuga ngo kwizera Imana guhora witeguye ko abantu bakubwirano no gukora cyane kandi inzozi ntabwo zisohora mu munsi umwe cyangwa iminsi ibiri shefu yampaye imyaka ibiri kandi imyaka ibiri y'akazi kenshi y'amajoro menshi yo gutaha ndushye nkongera ngasoma nkongera ngasubiramo manuscript nkongera nkayikosora nkongera gukora cyane abajene benshi rero kubera ko n'ubundi tuba dufite amaraso ashyushye dushaka ibintu byihuta ibintu biteye imbere ibintu bibuja akenshi iyo bidahise bibuja urababara ukaba frise ukarekura inzozi ukarakara icya mbere ni ugusobanukirwa ko inzozi ntizisohora mu munsi umwe ibintu ntabwo bikoreka mu munsi umwe abantu bose bateye imbere byabafashe icyuya byabafashe amaraso byabafashe amajoro byabafashe amarira y'igihe kirekire umuntu ashobora kubona shape ati ati mudamu arakomeye yageze kure ariko ntabwo bazi amarira narize nyuma y'iki
gitabo ukigisohora byaranaboneka kuri konti yawe ya Twitter aho wabyuka umengura umuntu arushe hanyuma ukagenda ubandanya ubona icyizere utwenga ugira iki urabona ko ari urugendo rurerure wagize
ni urugendo rwanduhije ni urugendo rwandwaje hari abantu badashobora kubimenya ko narwaye umutwe nagiye ku binini by'umutwe hari abantu badashobora kubimenya wenda mbivuze bwa mbere kuri Voice of America hari abantu batabimenya ko narwaye umugongo kubera kwicara amasaha menshi yo gukora hari abantu badashobora kumenya ibintu byinshi byanyuze muri uru rugendo si nk'urugendo rwo gusohora shape gusa urugendo rw'ubuzima bwanjye bw'imyaka iyi yose 34 hari ibitari muri iki gitabo ariko urwo rugendo ibintu nahuye nabyo kugira ngo ngere ahantu ushobora kubona kuraje no gutinyuka kwandika igitabo kigasohoka nabwira urubyiruko ngo ntabwo muri competition n'umuntu urugendo rwawe Imana yakugeneye take your time fata umwanya wawe nta finish line ntituri kwihutira ahantu ngo twese byane tugomba kuhagerera rimwe kandi dutandukanye
urakoze cyane Claude ikaje ku ijwi ry'Amerika no muri isanga uduze ijwi Claude uherereye he
Bujumbura
akabazo kawe kwa Barbara
ndaramukije umutumire
arakumva
n'inyunganizi n'ukuntu twaca twifuza ukungene yoronka icyo gitabo kumbure natwe tukagisoma tugasanga akuyemo nk'ibintu byo kwiyunganya kwitabwo n'uko ukuntu abantu benshi bari ku mashure bakora ibyo bakora n'imitwe mito yabo se n'ukuntu muri Afurika twikeneye kumva rero byasaba ko tubibaza nigute twabona icyo gitabo kiriwe kwinjira dufasha anakumva tumukeje kuki nawe atera imbere kuko yari kwinjira akiri muto ibyabo
urakoze cyane Claude Bujumbura ugira umunsi mwiza Barbara igitabo cyawe abifuza kugisoma kugira ngo kibafashe baragikura hehe
yes abantu benshi ikibazo nagize abantu benshi bagisabye mu gifaransa iyo ni proje ukwayo ni proje ukwayo isaba kucyenterepreta isaba haba kugishyira mu gifaransa haba kugishyira mu kinyarwanda ni proje mbona nzakora mu gihe kiri imbere kitari ubu hafi ariko kopi z'icyongereza wenda kubashaka igifaransa n'ikinyarwanda babe bambabariye gato y'abanyihanganire ko hari ibyo ngitunganya kugira ngo ndebe ko cyaba traduit cyatemurwa ariko abagishaka noneho kopi y'icyongereza nagerageje kucyandika mu cyongereza Diane ngira wabibonye icyongereza cyoroshye wagira ngo tuba turi kuganira
yego umuntu wese afise dukenya mu cyongereza aratahura n'ukuri biroroshe urayaga ufite mu gitabo cyawe
So nacyanditse mu buryo kandi numva ariyo style nazakomeza mu bindi bitabo nzandika kwandika mu rurimi abantu bumva kugira ngo dukonekte n'imitima so nkavuga ngo kiri mu cyongereza ikigali kirahari kiri ku malibrary cyangwa se ama bookshops hano i Kigali kuri Caritas ku Kirezi no kuri Charisma ariko kuri social media zanjye ndi kuri Twitter ndi kuri Facebook ndi kuri Instagram umuntu yanyandikira tukareba ukuntu tumufasha iyo kopi ikamugeraho kuko dukora n'ama delivery hano cyangwa tugashaka ukuntu tushigeza ku bantu ku bari hanze rero bashobora gusaba komande yacyo twabafasha hanyuma abashaka kukigura online kiri kuri Amazon Kindle itanga soft copy unfortunately ntabwo turashyiraho hard copy ariko kiri kuri Amazon hari abantu bamaze kugura kuri Amazon bakagisoma soft copy nabwo ndimo kureba uburyo hard copy ku buryo umuntu yakora order kuri Amazon bakamuderivaringa iwe mu rugo hard copy ndi kureba uburyo ibyo nabyo byakorwa uretse ko abantu badukurikiye bari hanze i Burayi muri Amerika no mu bindi bihugu bashobora kutwandikira kuri social media zacu nabo tugashaka ukuntu tubafasha hari aba diaspora abafite nk'abavandimwe cyangwa inshuti baje mu Rwanda bakanyandikira nkahita mbakorera autographe nkagiha uwo muntu akakimujyanira hanze nabo ntibabeyimite kumva ko nimba kitari kuri Amazon batakibona bashobora kunyandikira ku mbuga zitandukanye
imbuga ngurukana bumenyi zawe ziri official ni zahe gababa
so kuri Twitter Twitter nitwa at umuhoza b kombarbaha cyangwa umuhoza b hanyuma kuri Instagram ni The Barbara Show @barbara_show kuri Facebook ni Barbara Umuhoza niyo banyandikira kuri Facebook just type Barbara Umuhoza
ariko baratwumva kuri VOA twataginze ko Barbara kuri Facebook aho twashize ko muduhamagara murashobora gusonda ko muza kuja ku izina ryiwe ry'ukuri imbere ko nakira Norbert na David Barbara ubundi wewe uzwi cyane mu biganiro gusemura kubwira iki umuntu aribaza ati kwandika n'izo wavuze kuri kurandika hari uwo kwitega vuba igitabo cyawe gisohoka mu majwi
ahubwo rero kugishyira mu gifaransa n'ikinyarwanda ni proje ntekereza kuzakora ariko siza vuba nko gukora audiobook ubu mfite proje yo kugishyira muri audiobook yo iri active imana ishoboje umwaka utaha cyasohoka muri audiobook hanyuma abafrancophone n'abanyarwanda n'ikirundi babe banyihanganiye nzagikore muri audiobook fast
ibyo urumvikana bwawe n'abafrancophone na jende umufrancophone nize mu gifaransa ariko igitabo kirumvikana no ku mufrancophone aba atarize mu cyongereza cyangwa mu kura gisoma gatahura ego Norbert ikaze ku ijwi ry'Amerika no muri isanga twagutumiriye Barbara uherere hehe Norbert uherere hehe
mere Nyamasheke mu Rwanda ari wamba
Nyamasheke mu fise dufite abakunzi banje akabazo kawe kwa Barbara
ikintu cya mbere no kubanza gushimira umutumirwa kubera abaye indwanyi akagira konsensi
murakoze cyane
ariko nashaka kukubaza umuntu uri Nyamasheke icyo gitabo ni ubuhe buryo kiyakibona muri mworoheje
biroroshye cyane sinzi nimba ufite telefone ahantu cyangwa ahantu naguha nimero wahamagara bakagufasha tukareba uburyo icyo gitabo cyakugeraho nayiguha reka nyivuge ni 0789 ku bari mu Rwanda 0792 12 5 8 7
0792
zero karindwi cyenda reka nsubiremo zero karindwi cyenda rimwe kabiri rimwe kabiri gatanu umunani karindwi
gatanu umunani karindwi
yego zero karindwi cyenda cumi na kabiri mirongo itanu umunani karindwi
none se kukibona bisaba iki igiciro kukibona kukigura
kigura ibihumbi cumi na birindwi iyo nimero ikiguha ibisobanuro birambuye baguha nimero ya momo wakoherezaho noneho tukaba twanagukohereza aho uri twagishyira kuri bisi kakizana cyangwa nimba ufite umuntu hano i Kigali waba uza muri ibyo bice akakikuzanira ibyo turabikora nta kibazo
ntabwo nasobanukiwe neza ahantu ukorera neza i Kigali kugira ngo numve ko ariho hambere hafi y'ibigo ntacyo i Kigali bimereye
cyangwa ugeze i Kigali wanahamagara iyo nimero tukakikugezaho nta kibazo
nibaza ko watomokewe Claude Norbert Bambe nihagira ikindi kibazo urashobora kumusanga ku ma Twitter yiwe no kuri Facebook akakubwira ubwira umunsi mwiza Nyamasheke ego David nawe we ikaze ku ijwi ry'Amerika tutangira ikiyago na Barbara
murakoze cyane nanjye nitwa David Nsengimana merere mu karere ka Nyagatare mbere na mbere mbanze gusuhuza umutumirwa wacu n'abanyamakuru ba Voice of America mwese ndabasuhuje
urakoze
urakoze
bo mbere na mbere nshimira umutumirwa ku ngingo nziza mwatugejejeho ariko nibazaga numvise ari ubuhamya bwiza ntago nabashije kuba nabona igitabo cyose ngo mbe nagisoma ariko nabonye poste ndayireba ndavuga nti nziza cyane avuga nti se ntawe nk'umwanditsi hari indi miryango ukorana nayo for example ukavuga uti nkanjye nkunda gusoma cyane nkunda ubuhamya bwa nkunda kwigira ku bantu cyane akenshi nifuzaga niba byashoboka ukaba wakorana n'amakaminuza amwe n'amwe sinzi niba byagukundira icyakorwa cyose ndumva ntabwo bakwangira ndatekereza nagiraga nuko washaka uburyo cy'icyo gitabo cyawe wagishyira kuri platform runaka hanyuma abanyeshuri nkanjye nkunda gukora ubushakashatsi cyane numvise cyamfasha hanyuma usobanurire neza uburyo kishobora kuba nimba kigurwa jenoside waza kudusobanurira neza bisi utubwire neza icyo bisaba kugira ngo ube wakizanira ubwawe ese hari ibindi bitabo ukunda kwandika bitajyanye n'ubwo bumwe watubwiye urugero ukandika nko ku mibereho y'abandi bantu kuko numvise ndi interested cyane utubwire cyane rwose
urakoze David reka Barbara kwishure Barbara mikonigwa
hewe wow David urakoze cyane ko uduhamagaye ukaduha ibitekerezo reka nsubize mpereko cya nyuma nta miryango nta bitabo bindi ndandika nagiye nandika utuntu dutandukanye ku mablogi n'ibiki ariko iki nicyo gitabo cyanjye cya mbere gusa ndatekereza ko nzandika ibindi bitabo kuko nasanze peut-être ok reka ndeke kuvuga peut-être nasanze iyo mpano nyifite
urayifite
mfite ibintu bitandukanye nakwandika Imana ifashije muzabona n'ibindi bitabo icyo ni kimwe icya kabiri nta miryango yindi ndaprosha cyangwa se ndegera ngo dutangire gukorana muri campaign ya PR campaign kwamamaza igitabo twari twahereye kuri advertising isanzwe marketing isanzwe kugurisha ibitabo mu mabookshop atandukanye twari tutaragera kuri phase ya kabiri yo kugira ibindi bigo dufatanarenga nabyo dufatanya kugira ngo tugire ubutumwa bwiza dutanga ku rubyiruko ku miryango kuko harimo amatopics atandukanye kuri ubwo rero ubu ngubu twari tukirimo navuga kwihaza cyangwa se kumekinga shuwa ngo abantu bashaka igitabo barakibonye kwanza kandi cyabashije kubageraho noneho nyuma akaba aribwo dutekereza uburyo tukigeza
no kubandi bantu binyuze muri partnership ariko urakoze cyane kuduha igitekerezo cyiza ubwo tuzabyigaho turebe imiryango twafatanya kuko harimo ubutumwa butandukanye bwafasha abantu Afuka David urakoze thank you so much that's a good one
ngirango aratomokewe kandi uzobibashikirako Tafite na Claude kundi murongo wa telefone n'undi mu Claude wundi Claude kaje ku juge America Claude uratwumva uherereye ga Claude
Nyerere mu jumbra no bita mu ngagara
Eha yarabaye Barbara arivugamo mu gitabo cyiwe Ngara bayi mugagara yarahize sisinga aravuga ama icahibukira baza kugira ibitumbura banwa kacaye kamukaru batamba bagira iki Claude akabazo kawe kwa Barbara rero
akabazo kanje akabazo kanje nuko yo kwandika n'ibitabo bijyanye n'imibereho y'abantu kugira abidandaza abantu badwara n'abisoma
imibereho y'abantu ushaka kuvuga iki
nashatse kuvuga kuko nabisomye ukuntu yagiye arandika kubera mu ntango y'ubuzima azana n'abidandaza kugira abantu baze barabisoma basome ibyo yanditse
murakoze ubwire umunsi
mwiza ego murakoze
ego Barbara reka akabazo ka Claude ndagahindukiza uramubwira ko ivyo yagusavye kwandika ku mibereho y'abantu zo bikora ariko hari amateme icyo twita amateme yandi wumva gukomera abakunzi b'ijwi ry'Amerika ko ari mu mutwe uzokora ko muri vuba vuba bwa none
yego hari hari harabyo mateme ndi gukoraho ariko na mateme ashobora kuzava muri shape ngira warabibonye byane ko kiri resume hari ukuntu ago byose biri muri detail harimo rero amashatitsi amwe yo muri shape dushaka kuzagura nkavanamo ibitabo kwabyo hari igitabo kindi ndi gutekereza kwandika yes abasomye shape n'abasezeranya ko nzabona ikindi
gitabo urakoze cyane turakurindiriye mu nzira tufite na Kelly kaje ku juge America
wakoze
uherereye ga Kelly
Uri muri Namibia.
Urakoze cyane. Akabazo kawe kwa Barbara.
Nasomye ku nyandiko z'uwo mugenekazi numva ko atavukiye mu Rwanda ariko muri genocide atari mu Rwanda ariko agerageza gusapotinga abavictimu ba genocide za 1994 nkagira ngo mubaze ibitabo bye yandika ese yaba akusanyiriza hamwe abavictimu bose ko abavictimu bose bafite kuri benshi cyangwa yaba asapotinga jasi abanagire baba abavictimu ba jenoside amanagenga gute ku gufasha abo bantu bose muri rusange kandi n'ibitabo byiwe nagira ngo mubaze niba byandika mu kinyarwanda gusa cyangwa mu kenya cyangwa bigurisha mu rwanda gusa ese abantu bari hanze babibona bate
Kelly ugume ku murongo wa telefone ndasaba imbabazi sinimbabazi nsaba mugabo twisigure kuri Barbara urumva nka Namibia ariko aradukurikirana mugabo ashobora kudukurikira kuri wezitata kaburungu radio yacu vewa kaburungu koma ashobora kuba atari kwaradukurikira bunyene yasabye ko tumuhamagara atarumva ivyo twavuze hariho ivyo abagije bamaze kuvuga agume ku murongo umwishure hama ivyo utaravuga navyo nyine ubihereko kibazo ciwe
reka wenda nsubiremo kubyo nari navuze igitabo kiri online kuri Amazon Kindle ni soft copy kuko ntabwo turashiraho igisohoka ku buryo Amazon yakwemprima igahita iguha hard copy ariko abantu basoma online ku matelefone ku matablet iPad bashobora kukidownloadinga kugiteresha rja kikabageraho bakagisoma tukaba twabivuze ariko nanone nk'uko nari nabivuze mfite aba diaspora batandukanye bagiye bakinye icyo gitabo mu Rwanda bakaba bafite inshuti zaje gusura cyangwa se imiryango bakanyandikira kuri social media zanjye twazivuze kandi Voice of America mwazishizeho tukabasubiza tukabashakira ukuntu ibyo bitabo bigera ku bantu babo bakabibatwarisha hard copy kuko hari umuntu ukubwira ngo genda ashaka gusoma igitabo hard copy ntabwo nasoma igitabo soft copy so abo nabo twarabafashije
numva aricyo namusubiza. Hanyuma ku kijyanye na genocide, ijwi byacitse cyane, sinzi yabajije nimba supporting aba genocide survivors, nimba narambitse kuri genocide.
Nanjye sinabyumvise cyane byace bicika, ariko kubera tugiseke likeri wasubiramo icyo gitabo, ikibazo cawe Kelly.
Yaje
dekabase subize ku bintu wenda kuko yavuze akivuga yari yavuze ko yabonye ngira ngo yarasomye igitabo ko muri genocide utari mu Rwanda, ariko sinumvise aho yaganishije ikibazo, ngira ngo yashaka kumenya nimba hari cufatisha aba kitse ku icu.
Okay, that's a good question. Muri shaped harimo a sub chapter nanditse kuri onkle wanjye wapfuye muri genocide yaguye Rwamagana, yikoza narcisse Rutayisire. Namwanditseho nandika gato mu ncamake iyo experience icyo yari ivuze kuri jyewe nk'umwana utari mu Rwanda mu gihe cya genocide. Mvugana nicyo byavugaga ku babyeyi bacu batari mu Rwanda mu gihe cya genocide, kandi babona ababo bapfa amanywana n'ijoro. Mbivugaho mucamake, ariko mucamake wenda icyo naba ngisubije. Icya kabiri, yabajije support fashisha abarokotse aba survivors. Hari support nyinshi ntanga. Hari inshuti zanjye zimaze gusohora ibitabo, nagiye mbafasha mu gutegura ama launch yabo. Nagiye mbakorera MC ku moderator nkayobora launch zabo. Hari n'abandi barimo kwandika, ndimo gufasha kugira ngo nabo bazandike kugeza igihe ibitabo byabo nabyo tuzabisohora. Hari inkuru nyinshi dufite zo kwandika z'amateka yacu, kandi abantu bafite uwo mutwaro cyane cyane abasurvivinze abarokotse genocide ndabumva bafite, reka mbivuge mu Cyongereza, they have a special place in my heart. Ahantu mu mutima wanjye nkereka abantu barokotse genocide. Rero ubu nabo hari abarimo gutegura ibitabo, hari nabo twabisohoye nkabafasha, ariko n'abari kubitegura nabo nteganya kuzabafasha, kuko it's part of our history. It's part of who we are and what we've been through. Mu ncamake, ariko ibyo kubizi yane n'abadukurikiye babyumva, kwandika ni proje ndende. Umuntu ashobora kwandika igitabo imyaka ibiri, imwe, itanu, icumi, umwaka. Cyane cyane iyo ari igitabo kivuga ku buzima bwawe n'amarangamutima yawe, kiragora cyane kubera ko kigusaba kwinjira mu mutima, ukagira ibintu bimwe na bimwe ucukura, uba warahambye, uzi ko wabihambye, ariko bigasaba ngo ubicukure wongere ubyumve kugira ngo umenye kubyandika. Umuntu nasoma igitabo cyawe azagisome acyumve neza, kuko wagishyizemo amarangamutima, ama emotion y'ibyo wabayemo. Nubwo mfite ibitekerezo bitandukanye by'imishinga by'ibitabo nshaka gusohora, hari iyo aspe yuko kwandika bifata igihe, hari na aspe yuko bifata amafaranga, bitwara amafaranga. Hafite uyu munsi, hafite ubushobozi uyu munsi, ariko nzi ko buhoro buhoro tuzagerayo. Gutinda ariko tuzagerayo.
Yego, ariko Barbara, umuntu aribaza, urumva watanguye kwandika 34, ufite imyaka 34, uri kuri 36, wani ku buzima bwawe? Ni hakiri kare gose kwandika ku buzima bwawe, canke hazogira gucandika ku buzima bwa kabi, part 1, part 2?
So rero nkubwire ikintu kimwe, Diane. Iyo concern, iyo hesitation ufite nanjye narayigize. N'abantu nahaye igitabo gusoma igitabo cyanjye ngo bampe feedback, bambwire nimba twagisohora. Harimo umupapa ukuze wambwiye ati ariko se wa mwana we urandika ibiki kukiri umwana? Reka abasaza n'abakecuru aribo bandika, kuko nibo babayeho. You haven't lived, turabaho. Ariko nkagira ku yindi kote n'abandi bambwira bati your story matters, inkuru yawe yafasha abantu benshi, ugomba kuyikora. Ibyo bintu byamaye inspiration yo gutangiza initiative cyangwa se initiative gahunda yitwa Our Stories Matter Initiative. Iyo initiative iravuga ngo ni gahunda ishyigikira yuko inkuru zacu zihabwa agaciro. Jyewe nshobora kuba mbayeho imyaka mike 36 niyo mfite uyu munsi, ariko inkuru yanjye ifite agaciro.
inkuru yanjye ifite agaciro, inkuru yawe Diane ifite agaciro. Ndinde kuvuga ngo inkuru yawe nta gaciro ifite. Who am I to invalidate your story?
Yeah.
Who am I to invalidate the story of someone listening to us? Ndinde kugira ngo inkuru y'umuntu dukurikiye yitesha agaciro, kandi ari ubuzima bwe, kandi ari ibintu yabayemo. Iyo gahunda nyitangije naravuze nti no, reka dutangire gahunda mu Banyarwanda, mu Banyafurika, yo kubara inkuru zacu. Let's tell our stories. Kubera ko akenshi dutegereza ko umuzungu aza Londres cyangwa se akava muri Amerika akaza agatembera i Kigali iminsi itatu cy'umweru ngo ngiye kwandika igitabo ku buzima i Kigali. Kandi twebwe tuba i Kigali, cyangwa se wowe udukurikiye wicaye i Bujumbura, cyangwa se uri Namibia, uri Mozambique, cyangwa whoever ahari afite inkuru, ariko kuko umuzungu atayanditse ngo ntabwo inkuru iri valid. Ninde se kugira ngo ahakane inkuru yawe, yange inkuru yawe,
inkuru ye y'umwe we kuri make.
Yes, so natangije iyo gahunda kugira ngo twese tuvuge amakuru y'ubuzima bwacu, tubashe gufashanya dukoresheje experience. Okay, si bose bazandika ibitabo, je sais bien, hari n'abatazabisohora, hari n'uwakwandika igitabo akavuga ati ibintu birimo ntabwo byajya hanze, ndepfima kopi imwe gusa, ariko write something, leave a legacy, siga amateka, amateka y'ubuzima bwawe, hanyuma ugire umuntu umenyesha tete abana bawe, abana bazakuvaho bazakenera kumenya amakuru y'ubuzima bwawe. Dushobora no kutaba igitabo bikaba documentary film, ukaba wasohora documentary y'iminota 20 cyangwa 15, but tell your story, let's tell our stories. Nibwo rero iyo gahunda nayitangije kugira ngo iyo gahunda niyo izajya imfasha gusohora n'ibitabo by'abandi bantu. Validate our stories.
Urakoze
cyane. Ntabwo mfite imbaraga zo kukubwira Diane ngo inkuru yawe nta kivuze ngo because you're starting to cyangwa sati
umwe wese yagira imyaka itanu kuko uribuka kuko uribuka n'ibintu usoma igitabo cyawe babaha, uribuka ibintu bitonya ugenda Uganda mwimuka, papa waronka akazi minini save, donc mutagifungura amafi kubera jenoside yo mu Rwanda, mubwira iki utuntu duto duto ubaza ko kugira ngo utangure kwandika ku myaka mikenya, sindiko ndavuga ko ari mike ariko ku myaka tutamenyereye kwandika ko umwana nuko ategurwa, we mama wawe yaragutegura bivuga mu bitabo, kuzanira ama carne uzura ama agenda ya banki uzura ntikamutuntu duto duto, ababyeyi bafise ugwahe ruhara kugira ngo umwana azorinda ashika kuri iyo myaka, hari twishibuka ari abatibuka ibintu byinshi mu bwana bwawe, ariko wowe ukibuka usoma igitabo uribuka ingene mwurira indege muva i Bujumbura muja Kampala, ingene mwagira ibihe, ingene winjiye mu nzu nshasha ukavuga ati ni inzu nziza gusumbiyo n'abamwe, umubyeyi nugwahe ruhara afise kugira ngo umwana azoshika hagera nubwo yose imyaka 18 avuga ivyo yabaye.
Ikintu cya mbere ababyeyi bafite uruhare, bafite uruhare rwo kuvalidating our stories cyangwa guha agaciro inkuru z'abana. And how do we do it? Ni gute tubikora? Icya mbere nk'ababyeyi ugomba guha umwana wawe umwanya akakubwira inkuru ye. Reka tubitangira ari bitoya. Ufite umwana w'imyaka 3, iyi ni exercice njya nkora iyo ntashye ngeze mu rugo. Iyo ntashye ngeze mu rugo mfite abana babiri, umwe afite imyaka 10 undi afite imyaka 5. Ndicara ngafata uw'imyaka 10 nkamubwira nti nganiriza uko umunsi wawe wagenze. Akambwira uw'imyaka 10 kuko we aranakuze azi kwandika, we namuguriye carnet, namuguriye agenda na biki ndambya nti ujye wandika ibintu byakubayeho, niko narebye niko nakuze. Ariko iyo nicaje umwana nkamwigisha kuvuga, nkamwigisha bon maybe bishobora kuba ko biterwa n'uko ndi umukomunikata, ndi umuntu wize communication, ntekereza gutyo. Ariko wenda n'abandi babyeyi twakwitoza kumva abana, wumve kugira ngo mutega amatwi, kugira ngo wumve, ntumutega amatwi kugira ngo umukosore, ntumutega amatwi kugira ngo umubwire icyo utekereza. No, mutega amatwi kugira ngo wumve ibyo ashaka kukubwira. Validate your child's story. Noneho niba akuza azi no kwandika, yigishe kwandika ubuzima bwe. It's just one page, page imwe. Nagiye ku ishuri nakinnye n'uyu mwana, twakinnye, twaganiriye, mubiganire, umuha agaciro, umuha uwo mwanya. Umutoya mfite wa senka ntabwo aramenya kwandika, ariko nawe muha iminota nkamubwira nti tuganire, tukaganira nkamubwira nti mbwira uko byagenze, mbwira uko umunsi wagenze. Nawe nakura nzamuha karne bose mbabwira kwandika. Ikintu nabwira ababyeyi cya mbere, iga igaguha abana bawe umwanya uburezi uburezi bushingiye kwanza mu guha abana umwanya ko abana bawe umwanya bakubwire ibiri mu mitima yabo bakubwire ibitekerezo bafite mu byandike nyesefise ntabwo I'm not perfect ntabwo ndi intungane ngo mbikora buri munsi nshobora kumara n'ukwezi byaransize kubera ubuzima kwiruka n'ibiki ariko n'ikintu nibuka icyo ni icya mbere icya kabiri itoze gusomera abana ababyeyi tugura ibitabo dusomera abana twigishe abana gusoma bakiri bato nibakura bazabikunda kandi umwana usoma ashobora kwandika
ego urakoze cyane Barbara twese na Emmanuel kuri undi murongo wa telefone Emmanuel ikaze ku ijwi ry'Amerika
hano Kampala giye Kampala
Kampala akabazo kawe kwa Barbara
Kampala hano ibiganiro byumvishije
ego
ni byiza cyane ibwo nende bane ari ndugore ni gitabo yanditse nyine umuntu yakigura nyine abanyigiteranye nganye nkasoma nkaye magambo yanditsemo
ubuze sinda kumvise neza Emmanuel
mbese namwandikiye mubwira ngo wenda yanyereza nganye nakigura agisoma ayabwo nyine kuri yahinduye ubuzima bwe nkabimenya nanjye niyo mpamvu nakifuzaga
ushaka kumenya aho gikura
Kampala ni Kampala niho ngori
yagiye Barbara
umuntu uri Kampala nawe namusaba kuza kunyandikira kuri social media zanjye kuko hari kopi zizaba ziri Kampala nko mu byumweru nka bibiri ku buryo n'abantu bari Uganda bagura icyo gitabo nta kibazo
mwibutse gato aho bikorohera kwandika Barbara mwibutse handle ya Twitter yawe Inyabihu urambabarira inyabihu ni mu Rwanda aho onye
ni mu majyaruguru mu Rwanda
akabazo kawe kwa Barbara
ikibazo nashaka kumubaza ntabwo nabashije gukurikira neza ikiganiro bitewe n'ahantu ndi nifashishije urubuga rwa Facebook ariko nagira ngo mubaze hari umucuruzi wikoreraga witwa Haji bamuhimbaga Haji yakoreraga mu karere ka Muhanga ku muhanda Huye Kigali mu by'ukuri nyuma mu minsi ishize yaje kugwa muri Maka kwa Maka yaje guhomba akagaragaza ko yasubiye ku rwego rwo hasi cyane kugeza ubwo abantu bagenda batamubona mu cyubahiro yari afite gicuruza asigaye amubona nk'umuntu uri hasi nk'abandi abakeneye gutya none nagira ngo mbaze Barbara ese umuntu nk'uwo nguwo wari warageze ku rwego rwo kuba yakomeza akarengana n'igihugu bitewe no kwikorera ibikorwa bye akaba yari subiye hasi umuntu nk'uwo wewe yamufasha iki ko hari abantu benshi bameze nk'abo ngaho batera imbere ariko nyuma bakongera
subira hasi murakoze
urakoze ugira umunsi mwiza baba hareka ijambo gufasha turishemo impanuro kuko gufasha tuva bava ko vyo zivati ndamuhamahera ngiriki ariko abantu nkabo nk'umuntu umugwiza tunga wo bahanurike
yes hari ikintu nshaka kuvuga ijambo ry'Imana bivuga ngo amafaranga ngo amera amababa akaguruka amafaranga amera amababa akaguruka akagenda kimwe nuko ashobora kumera amababa akagaruka agusanga akaguruka agusanga kandi n'iki mu buzima tubaho hari n'ijima hari umucyo hari igitondo hari ijoro hari ibihe byo gukira hari ibihe byo gukena byo gukena tuba mu buzima buzera buhindagurika umuntu nk'uwo nguwo rero ikintu cya mbere namubwira ko bibaho mu buzima uri ikibazo cya mbere dukunze kugira nk'abantu ni ukwiyakira biragora kwiyakira kwakira ngo ejo nari umukire uyu munsi ndi umukene ndasaba kandi hari n'urwego umuntu agira sindi expert ariko mu nama mu bwenge naba mfite uko bumva n'ubungubu inama namugira cyangwa icyo navuga ni uko kumva umuntu akiri muzima ahumeka umwuka w'abazima amahirwe ashobora kumutekera igihe atazi umunsi atazi icya mbere ni ukwiyakira wamara kwiyakira ukagira kwizera ko n'indi mana ikigutunze kiriho nuko n'ejo igiti cyashibuka ejo igiti basemye gishobora gushibuka kikongera kikabaho nubwo yaba yarahombye kuko siwe muntu wa mbere uhombye ariko ejo ashobora guhura n'umuntu uhindura ubuzima bwe abyizeye ashobora gukora akagira ikindi kintu azamukiraho hagenda munsi twajyaga tunyura aho hantu yaguraga tukagura amabrosheti n'amandazi ejo bundi ashobora kugira igitekerezo kuko iyo imana ikigutije ubuzima byane ibikigutije n'amahirwe menshi ejo ashobora kugira ikindi gitekerezo undi muntu ataratekerezaho muri iki gihugu habe na kimwe icyo gitekerezo kikamuzamura kikanamurenza urwego yari ariho agikora bizinesi njyewe rero umuntu uriho muha amahirwe yo gutera imbere menshi cyane gusa nkavuga ni gutera imbere kwawe gushingiye ku buryo wiyakira uburyo umenya uko ukora kuko hari n'abantu bari barateye imbere basubiye inyuma akarwara agahinda akarwara depression ikamufata akagenda akicwa n'agahinda akaba paralize cyangwa se akamugazwa na regret n'ibyo yicuza n'ibyo yifuzaga atarimo kubona bikamuparaliza ntabashe kureba amahirwe kuko ubuzima tubaho iyo dukanuye tubona byinshi iyo ukanuye ukareba neza ushobora gukanura ukabona opportunity ahantu undi muntu wese atabonye wowe iyo opportunity wayibona imana ikayiguheramo umugisha n'ahandi namubwira ko isi tubamo ni gatebe
gatoke
bakomeye hari aborohewe bo bazaba bakomeye niki kimeze ni k'ubuzima bumeze ariko uyu munsi amaso yawe arakwereka
urakoze cyane baba mu masegonda make akajambo kanyu mubwira abatwumvirije muri ino saha yose kajyanye na shift kumwe ni shaping ubuzima bwawe wogira iki mu masegonda make ko bakara
yes abantu bankurikiye nababwira ngo ubuzima ubayeho wabubyaza uwuhe musaruro what can you get out of the life you are living or you have lived amateka yawe pase yawe wayibyaza uwuhe musaruro how can you use experiences zawe ni gute wakoresha inararibonye byawe
urakoze cyane
ibyaza umusaruro
urakoze cyane Barbara umuhoza ko wadusangije biri muri shift tukwifurije kubandanya ugira amahirwe masa mu bikorwa byawe bitandukanye
urakoze cyane cyane n'abadukurikiye murakoze
ego reka na Jane nshimira abadukurikiye bari ku mihingo ine yose y'isi no mu Rwanda mu Burundi hatandukanye mwakoze cyane na Lidiane nahazi nabategure nongera ndabashikiriza ikiganiro muri isanga tayikiremeshereje muri studio y'ijwi rya Amerika Washington DC Nadia Taha na Ingenieur Patrick mwakoze nimwe mwatumye amajwi ashika hirya no hino ku isi ahanje tubaza kuba turi kumwe igihe cy'isaha 12 mu makuru azobagezeho mu karere k'ibiyaga bigari mu kurindira ndabifurije kubandanya muranirwa mu byo murimo byose umugoroba mwiza Thank you.
yaga adutwayo ngenzi bakoma aduteya gahinda nda mutoni wa chumbe micho myiza siri mutoni wacu me micho myiza sibira rimwe ye mungu nibe ye mungu rize wavye ye ni mungu rize wakunda kakunaka wana wataza wawu wasiji hende mbenyo kukubza loreti aziyamba sande mbenga watola wawatete sheje wawadiziki beri ya shuti ya loreti za mugiri kiri